AmazonBury.com Super Vibes.
Que recomes.
Peza wapanti mabanga Oma osaziwa Kumbala kusungila rupanga
Ndimu malonje sana Iwe ndine niza kwa tilana Singa vute bwanji Iwe ndine yoziriza lekana Komanga tibosa Kupita kwanta wimu maiwalana Mwezi mpaka kumata Olofoni osaza imbila nanso
Zati kondizi
Nasi tuluka ineo
Zamala
www.amazonbury.com